nilipunja ongeza dunisha nugewa unato nidekeza raha zapiteleza kama chipsi chumbeza hata ukinipa siseni 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 baby nipe yote siseni 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 sikufiche siseni siseni Nani sama soti Kishimo teleza Na yo speedy karoboti Kasarani mtu watoki Nacheka ukini konyeza Venye nogo pakumizwa Sumeni tuliza Usinipunje ongeza Dunisha nugewa Pitiliza Kama chipsi chumbeza Ata ukinipa sisemi Sisemi